mon de good digital baby.
Allo yo.
Seyam baby seyam. Seyam rudi nyumbani. Seyam sike kuko seyam. Seyam penzi wangwe. Seyam penzi seyam. Seyam rudi nyumbani. Seyam sike kuko seyam. Seyam is not fair.
Hello baby wangwe. Naumia my darling. Mbali na maso gange, bila wewe siko shwari. Natamani nikuone, ila nashindwa kabisa. Maradhi yangu yapone, uwache kunidatisha. Ninakosa raha daily, kuwaza waza lako penzi. Naonekana kama crazy, yo faster unitulize. Tangu uliposafiri, stress nyingi zaniandama. Una run kwenye akili, kwa penzi lako nimesha zama.
Seya mpenzi seya, seya rudi nyumbani.
Rudi nyumbani.
Seya sije kuko seya, seya mpenzi wangu.
Rudi nyumbani.
Seya mpenzi seya, seya rudi nyumbani. Seya sije kuko seya, seya is not fair. Seya mpenzi seya, seya rudi nyumbani. Seya sije kuko seya. Seya mpenzi wangu,
nakupenda sana.
Seya mpenzi seya,
nakupenda sana.
Seya rudi nyumbani,
nakupenda sana.
Seya sije kuko seya. Seya is not fair.
Nikono limpenzi seya, upweke umenizidi. Unachotaka nitakupea, kusudi uwe na mimi. Sidhani kama ninakosea, nguwa roho yako ongea. Nakupenda mpenzi seya, ni wewe nimezoea. Hello mpenzi seya, tafadhali sema na mimi. Hello mpenzi seya, nakuhitaji maishani. Hello mpenzi seya, tafadhali sema na mimi. Hello mpenzi seya, nakuhitaji maishani.
Seya mpenzi seya, seya rudi nyumbani.
Rudi nyumbani.
Seya sije kuko seya, seya mpenzi wangu.
Mpenzi wangu.
Seya mpenzi seya,
mpenzi wangu.
Seya rudi nyumbani.
Mpenzi wangu.
Seya sije kuko seya, seya is not fair. Seya mpenzi seya, seya rudi nyumbani.
Rudi nyumbani.
Seya sije kuko seya, seya mpenzi wangu. Seya mpenzi seya, seya rudi nyumbani. Seya sije kuko seya, seya is not fair.
Wambie sasa, enakupenda sana, rudi nyumbani.